Ahebeli 9.
Chipangano choyamba chija chinali nawo malamulo okudza chipembedzo. Chinalinso ndi malo opembedziramo omangidwa ndi anthu. Anthu adamanga chihema ndipo mchipinda chake choyamba munkakhala choyikapo nyale, tebulo ndi mikate yoperekedwa kwa Mulungu. Chipinda chimenechi chinkatchedwa malo opatulika. Paseli pa chochinga chachiwiri panali chipinda chotchedwa malo opatulika kopambana. Chipindachi chinali ndi guwa la golide lofukuzirapo lubani. Mchipindamo munalinso bokosi la chipangano. Bokosi lonsero linali lokutidwa ndi golide. Mbokosimo munali kambiya ka golide mmene munali mana uja ndi ndodo ya Aroni ija idaphukayi. Munalinso miyala iwiri ija yolembedwapo mawu a chipangano. Pamwamba pa bokosilo panali zithunzi za akerubi oonetsa ulemerero wa Mulungu. Mapiko awo adaphimbira pa chivindukiro cha bokosilo chimene chinali malo okhululukirapo machimo. Koma nkosatheka tsopano lino kufotokoza zonsezi tsatanetsatane. Malinga ndi malongosoledwe amenewa, ansembe amalowa mchipinda choyamba chija masiku onse pokagwira ntchito zawo za chipembedzo. Koma mchipinda chachiwiri chija ndi mkulu wa ansembe onse yekha amene amalowamo, nayenso ndi kamodzi kokha pa chaka. Ndipo salowamo popanda kutenga magazi. Magaziwo ngokapereka kwa Mulungu chifukwa cha iye mwini, ndiponso chifukwa cha machimo ochita anthu mosazindikira bwino. Mwa njira imeneyi mzimu wera akuphunzitsa kuti njira yolowera malo opatulika kopambana ndiyosatsekukabe pamene chipinda choyamba chija chilipobe. Zimenezi nzofanizira chabe ndipo zimaloza kunthawi ino. Potsata malongosoledwe amenewa, mphatso ndi nsembe zimene munthu amapereka sizingathe konse kuusandutsa wangwiro mtima wa wopembedzayo. Zimangonena za zakudya, za zakumwa ndi za miyambo yosiyanasiyana yakasambidwe. Zonsezo ndi malamulo olinga pa zooneka ndi maso chabe, oyikidwa kuti azingokhalapo mpaka nthawi imene Mulungu adzakonzeso zonse. Koma Kristu wafika, ndipo ndiye mkulu wa ansembe onse wa zokoma zimene zili nkudza tsopano. Chihema chimene iye amatumikiramo nchachikulu ndiponso changwiro kopambana. Nchosapangidwa ndi anthu, ndiye kuti sichapansi pano. Pamene Khristu adabzola chihemachi mkukalowa kamodzi kokhako malo opatulika kopambana, sadalowemo ndi magazi a atonde ndi a ana ang'ombe amphongo ayi. Adalowamo ndi magazi ake ake. Potero adatikonzera chipulumutso chosatha. Magazi a atonde ndi ang'ombe zamphongo ndiponso phulusa la mwana wa ng'ombe wa mkazi zimawazidwa pa anthu amene ali odetsedwa chifukwa chosasamala mwambo wa Chiyuda. Zimenezi zimawayeretsa pakuwachotsa litsiro la mthupi. Nanji tsono magazi a Khristu angathe kuchita zoposa. Mwa mzimu wa muyaya iye adadzipereka ngati nsembe yopanda chilema kwa Mulungu. Ndiye kuti magazi ake adzayeretsa mitima yathu pakuichotsera ntchito zosapindulitsa moyo kuti tizitumikira Mulungu wa moyo. Mchifukwa chake Khristu ndi nkhoswe ya chipangano chatsopano, kuti amene Mulungu adawayitana alandire madalitso osatha amene Mulunguyo adalonjeza. Izi zidatheka chifukwa cha imfa ya Khristu imene imapulumutsa anthu kuzochimwa zozichita akali mchipangano choyamba chija. Ngati munthu alemba chipangano chosira ena chuma, pafunika kutsimikiza kuti wolemba chipanganocho wamwaliradi. Paja chipangano chotere chilibe mphamvu asanamwalire wochilemba. Chimakhala ndi mphamvu pokhapokha wochilembayo atamwalira. Nchifukwa chake ngakhale chipangano choyamba chija sichidachitike popanda kukhetsa magazi. Poyamba Mose adalengeza kwa Israeli malamulo onse motsata malamulo amene Mulungu adampatsa. Pambuyo pake adatenga magazi a ana ng'ombe amphongo ndi madzi nawaza pa buku la malamulo ndi pa anthu onse. Adachita zimenezi ndi kanthambi ka chitsamba cha hisope ndiponso ndi ubweya wa nkhosa wofiira. Pochita zimenezi adanenerera mawu akuti,
Awa ndi magazi otsimikizira chipangano chimene Mulungu walamula kuti mchisunge.
Momwe monso Mose adawaza magazi pa chihema ndi pa ziwiya zonse zogwirira ntchito pa chipembedzo. Malingani malamulo a Moseo, pafupifupi zonse zimeretsedwa ndi magazi, ndipo machimo sakhululukidwa popanda kukhetsa magazi. Tsono, padafunika kuti zinthu zongofanizira zenizeni zakumwamba ziyeretsedwe ndi miyambo imeneyi. Koma kuti zakumwamba zenizenizo ziyeretsedwe, padafunika nsembe zina zoposa zimenezo. Paja Kristu sadalowe mmalo opatulika omangidwa ndi anthu, malo ongofanizira malo enieni opatulika akumwamba. Iye adapita kumwamba kwenikweniko kuti tsopano azionekera pamaso pa Mulungu chifukwa cha ife. Mkulu wa nsembe wonse amalowa mmalo opatulika kopambana chaka ndi chaka atatenga magazi amene sali ake. Koma Kristu sadalowe kumwamba kuti azidzipereka nsembe kawiri kawiri. Zikadatero akadeni na kumamva zowawa kawiri kawiri chilengedwere cha dziko lapansi. Koma monga zililimu waoneka kamodzi kokha pakutha pake pa nthawi yotsiriza kuti achotse uchimo pakudzipereka yekha nsembe. Munthu aliyense amafa kamodzi kokha, pambuyo pake nkumaweruzidwa. Momwe monso Kristu adaperekedwa nsembe kamodzi kokha kuti asenze ndi kuchotsa machimo a anthu ambiri. Adzaonekanso kachiwiri, osati kuti adzachotsenso uchimo ayi, koma kuti adzapulumutse anthu amene akumuyembekeza.